sede nya marabatazi yuko hafa ho hare omondo ukomeye kandi w'umutabazi
erega umwami yesari nabwo manari kibazo uko ni ushoboye ibyo tudashoboye byose Zukure, ibyakubwiye wishidikanya, azi ikibazo ufite kandi niwe mutabazi. Erega umwami Yesari, nabwo banari ikibazo, kuko ni ushoboye ibyo tudashoboye byose. Nahongira bwangu maze ukore, ibyakubwiye wishidikanya. Ikibazufite kandi niwe mutabazi
Azedi uberanye umberejwe Yomuntu toshe ndetse rero Imbaraga zo gukora ebekomeye icyababwira cyose nimumwangire kumvira uwo mwami ibyo gusa birahagije
erega umwami Yesari nabwo banari ikibazo kuko ni ushoboye ibyo tudashoboye Zukure, ibyakubwiye wishidikanya, azi ikibazo ufite kandi niwe mutabazi. Erega umwami Yesari, nabwo banari ikibazo, kuko ni ushoboye ibyo tudashoboye byose. Nahongira bwangu maze ukore, ibyakubwiye wishidikanya. Ikibazo ufite kandi niwe mutabazi Teka maza babere jambo rimwe nihumuriza ibyo twe duceka ko bikomeye nikuri twabantu imbere ya Yesu bebo busa abavuga magambo maza teka Tudashoboye byose Nahongira bwangu maze ukore Ibyakubwiye wishidikanya Azi ikibazo ufite kandi niwe mutabazi Erega umwami Yesari Nabwo banari ikibazo Kuko ni ushoboye ibyo Tudashoboye byose Nahongira bwangu maze ukore Ibyakubwiye wishidikanya nakubwiye wishidikanya azi kibazo ufite kandi niwe mutabazi azi kibazo ufite kandi niwe mutabazi azi kibazo ufite kani,